Daima, moyo wangu kwako, hakuna wakunishusha. Ila, pendo langu kwako, hakuna kutenganisha. Una ubaya, jia nyingi nishapita, tena sala, muda mwingi nishapoteza. Wenye ni ambaya, waishafanya nikajuta, tena vibaya. Sihitaji kwa kumbuka, ila sijuti. Uwepo wako unanitosha, walojifanya woni, machokodo yashaotoka. Zamani, nishateswa na kusota, ila wewe sasa, penzi kamba lishanyoka. Motafalani, nimepata bagushuka, hauna maruhani, na usiza nitakutupa, chako cha thamani, mimi kwako nimekufa, wendo usukani, natoa ex na weka nukta, tambatana nawe, nyimbo nzuri na kuimbia, asaini ni ulete mie yusho, sifa nzuri umejaliwa, hivi kwa nini moyo ukususe, sina jambo nimetulia, nishachoka mimi miangaiko, wambie kwako sufulia. Siku hizi, wanasema umenipania, bila ubishi, nimekaa kwa kutulia. Asubuhi, chana kutwa mimi nashindia, sema hamjui, laza pwana zonipatia. Motafalani, nimepata pa kushuka, hauna maruhani, na usiza nitakutupa, chako cha thamani, mimi kwako nimekufa, wendo usukani. Natoa ex na weka nukta, tambatana nawe, baby.
It's beyond, baby.